dia ukoti baby.
Ele
skibo. Uvina mo. Billy Billy short time. Billy Billy. Billy na nyonyika
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tu buto mwana.
Billy
akule ndeke.
Billy Billy na nyonyika ye.
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tu buto mwana.
Billy
akule ndeke.
Yeah. Nyamuanga mwakubumbane shomalaika kanani. Olwanzulu abeluli toirenge shangete munani. You give me love, you give me sugar. Enchanati kanyitoka. Incheka nditamatuka. Isi wandangira mamusoka. Echa senda wabihendula mambarara. Ebi nyonyo mocha nyebio sini webi kimbira. Ugoji baby. Kanyonyika
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tubuto mwana.
Billy
akule ndeke.
Billy Billy kanyonyika ye.
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tubuto mwana.
Billy
akule ndeke. Nakupo nirekundi nga kwanzire kuti iwo. Enyonye dume ikahuluka kuti iwo. Akasi chake chasenda kaswire mweshangwe. Si ubye wabirie yo mwana wangwe. You give me love, you give me sugar. Echa nachi kanyitoka. Njeka nichama tuka. Echa fina boy. You got the whole vibe baby.
Kanyonyika
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tubuto mwana.
Billy
akule ndeke.
Billy Billy kanyonyika ye.
Billy Billy
asatu sate.
Billy Billy
tubuto mwana.
Billy
akule ndeke.
Kanyonyika ye asatu sate. Kanyonyika ye asatu sate.
Jack Power Entertainment.
Idia Ugoji Superstar.
Love upon the beat now. Star Boss events now. Hey. Nasalimia Ukuba Papa Mbunda na Papa Festo. Umuzana Alfred
Moses Pius.
Huh?
Remember where you got it from.